Nzese Bali Kudembe, emitiana.
Ye mubaka omulonde wa district ye Kyankwanzi Anna Maria Nankabirwa agamba nti mwerali ekivu olwebbula ly'amazzi mu district yeno kyagamba nti kiviiriddeko abantu okubeera nga batambula engendo mpanvu okusobola okunoonya amazzi nekireetawo n'obutabanguko mu maka olw'abakyala abatuusibwako ebikolwa ebyokubakako akabooza ak'ekikulu gye babeera bagenze okunoonya amazzi. Jackson Ssebulimeyi musasi waffe.
Mubaka Nankabirwa bw'abadde awayamu ne bannamawulire ategeezezza nti yava mu paalamenti ng'ateeseteese okuwa abantu amazzi amayonjo. Jina yewe yava mu paalamenti enteekateeka eyo n'ezingama nakati agamba nti kazeewo akulwana bwezi zingirire okulaba nga ebbula ly'amazzi liggwawo olw'ensonga nti kiviiriddeko abantu okutandika okunywa amazzi n'ebisolo.
Kyagala tusiba okulaba ng'amazzi ago nga bwe kyali kigendereddwa nga tukibaze gaweebwa abantu piped water in all the villages. Kikulu nnyo twagala tukigoberere kuba kye kimu amazzi amayonjo gakendeeza bill y'ebyobulamu amazzi nga water amazzi agaliwo agakozesebwa waka ne malimiro gongeza production ne maka gangu y'emirimu kubanga time wastage mu kunoonya amazzi. By the way, even domestic violence mu Kyankwanzi wano eyongezeddwa nnyo ensonga y'amazzi. Maama mukyala agenze ku luzzi aluddeyo ate omwami talitegedde n'abaana school drop out defilements naye nga kiva ku mazzi okubeera ewala nekiremesa n'abaana okutuuka ku masomero.